Karachi. Chamo himu uhai. Umenipa na furai. Umenipa na furai. Wako niko sawa. Kamata usi najidai. Uuu najidai. I'll have your way. Yangu haiwezi. Nisha jaribu haiwezi. Show me the way. Now I'm ready. Kukufuata I'm ready. Yeah. On my own, on my own. I'm not on my own. Lead me on, lead me on. To paradise, lead me on. As you lead the way. Mimi na mimi kwame. Eti nisikufuate. Nisikufuate. Nilipo ni kwame.
Alpha na Omega. Mwanzo tena mwisho. Mungu wa kitambo. Tena ni wa leo. Wakubwa kwa wadogo. Usikwa weupe. Tena na wazee.
Kila nitajuni.
Sibanduki, sibanduki, hadi kilele.